Krrr. Scoot down, dada. Kudum kyang. Down, dada. Lucky movie, nafanya kweli, sio uzushi. Amejaribu lakini, hawanishushi. One man army, ambush. Nchome, na wachoma, kama vile kush. Mziki, kama dawa, vile nina push. Money in a bandos, na beba vifulush. Me love Japanese food, nakula sushi. King of the jungle, utanikuta niko bush. Kama jua nina waka, kama mbua nina nyesha. Kama jua nimewaka, kama mbua nina nyesha. Wakini wanashikwa na pressure. Mindo system, nina wakomesha. Nachukua kama ni mtoto wa kukesha. Nalipia kama ni mtoto wa kuvesha. Na wapiga do babana. Wale, wanayobana. Ni mchezo wa danadana. Ni mchezo wa danadana. Nachezo tano bay, nina kaba. Kulia kushoto kati nina chana. Kiko scars, niko na wana. Chunga, slete la wama. They never know the way we do. We do the way we do. They never know how we do. We do how we do. They never know the way we want you. We do the way we want you. We live the way we want you. We do the way we want you. Mazombi wana juwana. Mda hote kina umana. Timzima imeungana. Nikucheza kufa kufana. Tumekutana mjini bana. Usilete za kujuana. Mjini ni kujuana. Usilete za kujuana. Tingalingaling. Nime tinga 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 tingaling. Watu wako ting tingaling. Wame tinga tinga ting tingaling. Niko tinga tinga. Nime ting ting tinga tingaling. Watu wako ting tingaling. Wame tinga tinga ting tingaling.